right now they speak differently, kwamba mwisho wa siku it is not a sad event kwa sababu it was through this day ambao we are commemorating ndo ambapo nilipata access ya Mungu moja kwa moja. Kwa sababu before that ingekuwa maybe mpaka leo tunategemea makuhani na unashindwa kuingia patakatifu patakatifu. But that, whatever that happened on Good Friday, it granted me access. Ambapo sasa, ina maana bila ile kitu, mahusiano yangu na Mungu mimi yangeweza kuwa bado yako distant, hata kama ningetaka yawe karibu. Kwa hiyo yani it's bringing all that, kwa sababu mwisho wa siku alivyokufa pale hata kabla hajafufuka, but all those things happened even before hajafufuka. Kwa hiyo kwangu inakuja kwamba his death was very powerful. Kwa hiyo kwa sababu it was powerful, I should not focus on the sad part. Na ndio maana Paulo anasema kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Kwa hiyo Yesu pale alivyokufa, faida kubwa sana kwangu mimi, kwa watoto wangu. Yani ilikuwa ni video clip I think ya maybe 3 minutes. Nilisema mimi sitendi dhambi sana. Yesu alifanyiwa hivi
kwa ajili yangu.
Yani moyo uliniuma, nikasema mimi ndo nimesababisha Yesu. Yani unajua kwa sababu ile movie ambayo nimezoea kuiona ni ile movie ya Yesu, ile sijui ni Christ inaitwaje, sio ambayo kitambo kweli. Nimezoea kwa hata sikujika jaje yo personal Christ. Sasa ni special Christ sijaiona yote, ila nilivyoona kicho kishort video clip nilisema Mungu wangu, kwanza moyo uliniuma ile kijeni ni kabisa. Hapo nikaa nakumbuka wansalofisha kawana wansalofisha mara pili. Ningekuwa ni dada yako au mama yako, yani ni ndugu yako wa karibu hii au mpenzi wako, hii unatumia kwa watu yani hivyo. Akaniambia hivi, mimi ni color blind.
Jamani,
nikamtumia emoji, nikamwambia hivi, kuna emoji nyingi sana, kuna nyeusi, kuna nyeupe, kuna brown, kuna yellow, kuna blue. Yaani zipo kibao, kama ungetaka kutumia emoji ungetumia hiyo. Akaniambia na nilii baada akaendelea na kuonyesha kitabu bora sana. Sasa nikasema huyu au ananiliu au ni kweli kabisa. Maana ndio nikaanza kama kutaka kuanza kupata jibu kwa sababu Mungu wangu. Nikamwambia ngoja kwanza mge serious kuhusiana na hiyo color blindness. Akaanza kucheka. Nikajua mna shaka ya bendu acha nini hapo. Jamani, hata sema hivi, nimemuinspire Nyerere. Amemuinspire Nyerere, Nyerere yupi? Akitaka kumaanisha wali Nyerere amemuinspire. Tani ni.
How do you take that back?
Nimemuinspire. Je, umemuinspire ni Donald Trump? Mwiza umeinspire baba wa taifa. Hi guys!
Hi!
Welcome back to Sikia Podcast!
Welcome back! My name is Gip, you can just call me Gigi.
And I'm Belinda, you can call me Belinda Babalipa.
So how are you, madam?
Oh, I feel so good! So
good!
Oh, glory to God! Glory to God, thank you very much. How are you? I love the color of your dress. I love the color of your jewelry. Like, I love everything about your look today.
I'm good, I'm good. And you've made me laugh before. So, Nico Pale. Nico Pale, my mood is on top. So, God is good.
Amen.
Nimani karibu tena, wewe ambaye ni Sikia Podcast tribe. Asante ambaye ume like, ume comment, ume share. Zaidi na ambaye ume subscribe. Na wewe ambaye bado ni kuuliza like, what are you waiting for? Unasubiri nini? It's free, ni bure, just pause a little bit. Nenda hapo kwenye.
Kuna kitu kimeandikwa subscribe.
Kimeandikwa subscribe. Just tap. Yani, haichukui hata second. And Mungu atakubariki sana. So, yeah, na wewe ambaye ni Maraka, kwanza this is Sikia Podcast, this is the host wako. Na pia on your devices or different platforms every Monday. And for the glory of God, let's count how many Mondays we've missed. I think 102. Yeah, so we thank God for helping us.
Na hapo hiyo hapo ni kwamba like ile we was not on Monday but the next day we were on.
Na ilikuwa tu kwa sababu ya zile changamoto za kiufundi. Sio kwamba hatuku show up.
Yeah.
We showed up.
Yeah.
So karibu sana. za maandalizi ya yote ya kufunga ya Kwaresma na kila kitu. And now here is this
ukiaje? First of all, tunaona tena namna ambavyo we have shown up today. Mpaka nimechanganya vitu. Unajua hapa kitu ndio kinya like wait. Kuna video moja niliona watu wanasema kwamba even native English speakers na wenyewe pia Kiingereza kinawapiga chenga, sembuse sisi yuko anaonyesha mtu babana anauliza what is the past tense ya go. Mmoja akasema ni come. Anyways, unajua the same tukiwa nimekuwa caught up ni yani hata kitu unaweza kuwa unakijua fu ukasahau kwa I think mambo kama yanakuwa yanatokea. Sasa hapa mimi was like I have showed up, I'm a shown up. You know what I mean? Like anyways, English is not my first language.
Yeah.
My first language is Swahili.
Oh, at least ni Kiswahili. Maana angekuwa mtu wangu hapa anajijua.
Na mimi namjua.
Yeah, lazima angeanza kusema Swahili pia ndio lugha yake ya pili. And mind you, Kiingereza pia ndio lugha yake ya kwanza. So you can imagine lugha yake ya kwanza ni hivi.
Mwalimu akasema anasema hivyo ni Kiusa. Lugha yetu ya kwanza ni Kinyakyusa. Mhm. Lugha ya pili Kiingereza.
Mhm.
Lugha ya tatu Kiswahili.
Wewe huyo.
Ndio maana kwa Kinyakyusa kijiko kinaitwa Isiponi.
Isiponi.
Eh, jamani wa Nyakyusa mbondo uandaki ndaki don't come for me. Na mimi mwenyewe natamka vile ambavyo najua. So you asked me something. Did you ask me anything?
Yeah, I asked you. Like, I think kwenye Kwaresma, how are you feeling?
Oh, I feel so good. Mm-hmm. And I love the theme ambao we've been having for this whole month.
Mm-hmm.
Prepare. Because girl. I've been preparing.
Oh, that's good news.
Yeah. And you've been helping me.
Oh, yeah. I've been doing my assignment. And for some reason, I feel like assignment yangu imekuwa kama niko na nini to prepare zaidi. So I need to check. I need to have a balance check kidogo. Pia ngani nimefocus sana kwa shughuli za
kwa kweli. But anyway, that shall reward you diligently. Yes. And how are you? How has everything been?
Hi, thank God everything has been fine. Everything has been fantastic.
Great.
And you know, nani asipenda sikukuu jamani? Nani asipenda sikukuu?
Mwenzio mpaka leo bado anatika nguo mpya.
Okay. Mm-hmm. Hapo tuna tunapoanza kushindwana.
Yaani watu wanapoangalia hii episode ya leo, naomba niseme hivi. This is Easter Monday, which means
Deliver God. Ya Pasaka. Sasa hapa ndo tofauti yatu inapoanza. Mimi hata kama ingetokea kwamba nimevaa nguo mpya na nimenua kwa ajili ya Pasaka,
usingevaa Pasaka.
No, ningeweza kuivaa lakini ningeshuga kwa sababu yani ningejifanya tu like it just happened.
Nimevaa
nguo that day. And then there's this person.
Kabisa, yani mtu
atakaye last born.
Kumekucha jamani.
Yeah.
No, you have to rejoice and embrace each and every moment.
Yeah, I'm rejoicing. I'm happy nimevaa. Yeah. But
Christmas mwenzio ni kwa sina nguo mpya. Nikaa nimejiongelesha nyumbani, nimejiongelesha
last born.
Najiongelesha. Basi dada ndo akasema basi mimi na nguo yangu mpya sijaivaa kavae.
Sasa ni nguo mpya.
So Jesus has risen.
Yeah.
Jesus is risen.
Mm-hmm.
Yesu amefufuka. Kitu gani ambacho wewe unapenda sana kuhusiana na Pasaka? Maana najua wengi wetu I think maybe even you Christmas ni one of our favorite seasons.
Mm-hmm.
And then we also have this season ya Pasaka Easter. Mm-hmm. Ambapo unakuta mara nyingi kuna zile post zinakuwa zinatembea it is the season, this is the reason for ile season ya Christmas.
Mm-hmm.
Inatembea na ile taji ya miba na nini. So what is your favorite thing about Easter? Tukiongea kwa engozo zote zile kama unataka kuongelea kwa upande kiroho, wa kimwili, wa nguo mpya, vipi vipi.
Mimi, one of my first favorite things about Easter. Na hapo mkua na nilita, and then ni kanzi ile na itafakari na nini. I love Easter kamba it's more chill. Yeah, as much as Christmas has a beautiful meaning, kwamba Kristo amezaliwa, tumeletewa mwana wa pekee kwa ajili ya kutukomboa and everything. Na Easter tuna celebrate kufufuka, kwamba tumesamehewa dhambi zetu, sasa tume tumekombolewa mm-hmm. and all that. Lakini Easter, hiyo ni sherehe, it's a holiday. Lakini for some reason, hakunaga makelele mengine, hakunaga. Rondi Christmas bwana, November to 5, October,
yes.
Ikianza,
yes.
Matangazo, everywhere.
Mapambo.
Yes. Mapambo, nipo, even if everything changes.
Mm, yeah.
Well, of course, it's beautiful in that way. Lakini yeah. kuna namna ambayo, kuna kwa kama kuna... kuna kakelele flani.
Christmas inakuwa kama vile inafanya mambo ya class boy.
Yeah, yeah. Christmas inakuwa inatafuta attention. It seeks for attention. Na siku zote inapata attention. Yeah, imagine mpaka leo my son has not forgotten. Akiona vitu vya Christmas, anasikia Christmas, take like Christmas, she anaita Christmas. Father Christmas, anamuita Christmas. Zile kofia za Christmas ni Christmas, like everything. Ni Christmas na hajasawe. It's only three. Hajasawe mpaka leo.
Wow.
Comes Easter, it's more chill, which means kama ni wewe mtu ambaye labda unapata wakati mgumu kidogo kufocus labda kutulia kwenye mazingira ya basi Easter is for you. Yeah, kwa sababu of course kuna celebrations, of course kuna ibada, everything, lakini kila kitu kinakuwa kinafanyika kwa utulivu. Kwa kama ni mtu ambaye uko kwenye nafasi ya prepare yourself kwa ajili labda ya kutulia and all that, I think this time is for you. Yeah. Na kama hivyo, unaweza tukavaa nguo mpya kusishtuke sana. Kwa hiyo tuna Christmas. Kelele ni nini je? Kama hata kama utaki, kuna namna ambayo mazingira ya yani kama anakulazimisha wote
lazima yani kuna kuna yani kuna like it comes with a lot.
Yeah.
Kuna nyimbo za nani hiyo? Za Pasaka.
Yeah, ukiachana na nyimbo ya za kanisani au something.
Ambazo
pia ni zinafahamika
like na watu.
Yeah.
Kuna kwa sisi kibongo bongo hapa kuna wimbo fulani December umenitoka but ni wa kwaya ambapo wewe unajikuta
au kesa na hiyo sababu kuna watu wengi watu wa secular wameimba the song for Christmas and all that.
Sasa hapo ndio nimejua Jim Reeves hajaimba nyimbo za Pasaka. If he was alive we could have asked him to make songs for Pasaka. Yeah, he just made some for it. Or maybe I'm a bit, I don't know. Maybe I'm a bit, lakini asijui. But anyways,
ni kukatishi mara moja. Before Easter, uwaga kuna ni Good Friday. Yeah. Ijumaa kuu kwako. Wewe ni kundi lipi au shiku experience hivi. Kuna wale ambao Ijumaa kuu kwao it's a sad day. Na wengi unakuta wanavaa like black dresses, black outfits. Kwa hivyo kama like we are mourning, hivyo ya uli nyama na vitu kama hivyo. Wewe kwako Ijumaa kuu, how kwako unaichukulia Ijumaa kuu, what does it mean? Na mlengo wako uko wapi? Is it more of a celebration? Is it more of to kai sasa ya mwitu na, you know, somebody is dying out there for us.
Well, mimi Ijumaa kuu kwangu, I think uko awali nilikuwa naenda ile tunajua like growing up you're a baby kwa hiyo unaenda na ile pepo so
yeah.
Nilikuwa naichukulia it's a very sad day. Yes. Sasa hivi ninakuwa na hali ya kwamba I know the whole thing ama the whole like the whole season of Easter ina reflect ile kuteswa kwa Yesu especially mfano hivyo Ijumaa kuu hivyo tararara mpaka ana subiwa pale msalabani na nini. Ila kwangu mimi hapa sasa hivi tukienda kwa ile narration ya alivyo kufa msalabani pale pazia likapasuka sijui nini kukatokea sijui giza sijui mara giza likatokea likarudi sijui yeah, like all those events ambapo ukiangalia sasa ndio vitokea siku ambapo nasubia ambapo ndio tunasema ni Ijumaa kuu si ndio ndio anafaes. Kwa mimi kwangu right now they speak differently kwamba mwisho siku it is not a sad event kwa sababu it was through this day ambao we are commemorating ndo ambapo nilipata access ya Mungu moja kwa moja kwa sababu before that ningekuwa maybe mpaka leo tunategemea makuhani na unashindwa kuingia patakatifu but that whatever that happened on Good Friday it granted me access ambapo sasa ina maana bila ile kitu mahusiano yangu na Mungu mimi yangeweza kuwa bado yako distant hata kama ningepata yawe karibu unless otherwise ningekuja kuwa kuhani na sijui kwa taratibu za zamani kama kwa nahusu makuhani wanawake unajua kuna mambo mengi I so much doubt yes.
Yeah.
Kwa hiyo kwangu inakuja kwamba as much as ni kitu cha yani kwamba like ni tuna ndo alifariki alikufa alisulubiwa
kwa nini ime sound sensitive
I don't know. Yeah, he didn't. He was crucified. He was crucified. Yes. Kwa hiyo kwangu inakuja kwamba like it gives me a deeper meaning kwamba it was this day that gave me access to a deeper dimension ya Mungu, kwamba now I can see God in a different way. I can see and connect with God in a deeper way. So kwangu inakuja sasa in that manner kwamba it's like mimi niseme freedom, revival, restoration. And it's bringing all that. Kwa sababu mwisho wa siku alivyokufa pale hata kabla hajafufuka, but all those things happened even before hajafufuka. Yes. Kwa hiyo kwangu inakuja kwamba his death was very powerful. Kwa hiyo kwa sababu it was powerful, I should not focus on the sad part. Na ndio maana Paulo anasema kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Kwa hiyo yes, pale alivyokufa faida kubwa sana kwangu mimi, kwa watoto wangu.
Mimi mwenyewe nilikuwa wale wa ndio nyumbani. Leo ni bandikeni maharage. Tena kila siku maharage yanatakana bandikwa, lakini hayana msisitizo. Naambia leo ni maharage kwa sababu ya. Mpaka unaanza kujiuliza, sisi tunazokulaga maharage mbona hatupewi sababu? Au leo ndo tunatembea
upepo wa
Jumapili. Nakumbuka kuna siku moja nilikuwa hapo, I think nilikuwa secondary. Nikaa zangu nimetoka zangu. Nimeenda, unajua ni Jumapili kwa hiyo hakuna shule. Kwenye matemezi yangu huko nikaa juu, watu wanaujua urojo jamani. Tena unaujua urojo?
Urojo naujua.
Wanaujua urojo
ambao juu, ngoja tuwaelezee kidogo content. Ni chakula fulani hii inakuwa kwenye bakuli, ndani yake kunakuwa sasa ile stew sijajua inakuwaga ni nini, lakini ndani yake kunakuwa kuna nyama, vipande vya nyama, ni kunakuwa kuna mayai, kunakuwa kuna vikachori, hivi bagia, mboga za majani, hivi vitunguu, like vidambu dambu kibao. Hapo inakuwa inaikaa na kalimao hivi, unaweza kuwekea na pilipili.
Ukwaju.
Anyway.
Basi nikapenda zangu na ukwaju tena.
Na urojo.
Kama hapo dela imesema, kunakuwa na nyama hivi vimekaa. Mimi nikapiga shasahau, yani kwa sababu akili shahama.
Kama ni kumbuka ni Jumapili.
Mimi nyumbani na mama wangu. Leo nimekula urojo mtamu mimi jamani.
Na mama anajua urojo una vinyama ndani.
Mamangu alikuwa hapa haujui urojo. Kwa hiyo nimerudi nyumbani na brag na uelezea. Kama ulianza kutuelezea una vinyama. Kwa nini mama amebosi mimi sikula, nikamwambia mama na hadi mishikaki. Umekula leo? Wewe mwana wewe. Hapo sielewi.
Natapika.
Sielewi. Yaani nilikuwa kama nimepata kama kachoma sielewi natika kutubu. Sielewi nifanyenye. Yaani sielewi. Basi hapo sasa ndio jioni. Yaani muda ambao nimekula by default nikaa sasa nakula usiku. Yaani ndio nishashiba. Kwa nini? Kumi sia leo ni kama
yaani kama umetenda dhambi.
Baada uka nimetenda dhambi au kama unajua ni kama ndio umemkana Kristo, kama ya have betrayed God and then I was like, Alafu pia nikaa na notice baadhi ya ibada ukienda some places unakuta mipango nyeusi na nini, kwa hiyo nikajua ile nifika tena sisi sana. Na kuna watu wanasema it went further kwamba unakuta nyumbani kwao ndio ile siku anikiwa ile movie ya Kristo anasulubiwa pale. Kwa wengine ndio wanakaa hapo like wanaangalia people are just crying. Sasa anyway. Sipo kwenye nafasi ya kuwauliza watu at that time, lakini nadhani hawa wote wapo. Kuna ambao wanaangalia, wana get emotional kwa sababu obviously una mwenzako anapigwa, damu inatoka na nini, kuna ile get emotional kulia. Either unajua maana au hujui maana ya sababu behind yale yote kufanyika. Na mwingine anaweza kaa analia kwa sababu jirani yake analia. Kuna watu ni rahisi emotions kuhama kidogo. Lakini kuna wale ambao they will cry kwa sababu labda wanajisikia kwamba yani kweli Mungu akanipenda, akamtoa mwanawe wa pekee. Tena sio tu amtoe, aje labda aishi yale basi afanye nini, lakini ni afanye yote aliyofanya, lakini mwisho siku aende aweko msalabani asulubiwe kwa ajili yangu. Kwa kuna hao wote. Asa, hapa tulikuwa tunaendelea kuongea. Nikaa nimepata kama tu tutafakari ile tu kwa utani kwamba da. Kwa hiyo Kristo asingekuja, akafa pale alipokuwa anaanza kusema kikobeki kiniepuke. Mungu sasa kama baba akaona ila mwanangu ndo akapitia yale yote. Ametenda nini kibaya mimi? Kijana wangu. Sio tu kijana wangu ndio huyo huyo jamani. Sina
mwingine. Mboni ya jinsi.
Sina mwingine. Sina kusema amna bwana.
Tumbo la uzazi
za Mungu. Huyu mwache mdogo wake atakava au kaka yake au nini hivyo akijua hata kama wana mabinamu unajua hiyo kwamba ah sibada unajua kuna mtoto ada ndugu yako anaweza akawa karibu yako na akawa mwema kuliko wa kwako hayo yote hayakuwepo yeah kwa kaweza kumtoa sasa angeweza kuona kwamba hapana hebu na hivi mwanangu mwenyewe shaanza kuwaza mara mbili ngoja nisimlazimishe sana ngoja nimpe nafasi ya kujifikiria tena kweli basi isingefanyika. Kwa tutekwa wafugaji tuwe wengi. Maana imagine kila ukitaka kuomba toba, unabidi
lazima upeleke. Uchinje tena hapo sio kwamba yani sio kwamba umefanywa ondoleo la dhambi. Maana unajua ile zamani sikopo, yani sio I don't know how to say this but the blood of Jesus like washes away everything. Ile zamani koko kwamba like unatubia kwa hiyo kosa but I don't know how to put it, I'm not a priest, lakini like there's a difference kwenye ile alipokuwa anatoa sadaka za wanyama, kuna extent ilikuwa haiwezi kufanya, kuna vitu, yes, lakini damu ya Yesu imekuja like inaondoa everything, yes,
yeah,
yes, yeah.
Utoe, asikubarike mnyama, mambo yangekuwa mengi.
Mambo yangekuwa mengi, hapo ukuwa naongelea kwenye swala la movie au anaongelea di movie. I remember kuna mwaka niliona video clip ya movie Yesu ya The Passion of Christ. Sijaona the whole movie. Ila niliona tu ile pale ambako anatembea ndio anabebeshwa msalaba basi anaketi. Mpaka pale anapokuja kusulubiwa. Jamani ilikuwa ni video clip I think ya maybe 3 minutes. Nilisema mimi tende dhambi. Na Yesu alifanywa hivi
kwa ajili yangu.
Yaani moyo uliniuma nikasema mimi ndo nimesababisha Yesu. Yaani unajua kwa sababu ile movie ambayo nimezoea kuiona ni ile movie ya Yesu ile. Sijui ni Christ inaitwaje sio ambayo kitambo kweli Yesu. Nimezoea kwa hata sikujika. Jaje yo pasi no fine. Sasa ni special Christ jaiona yote. Ila nilipoona kichwa kishort video clip. Nilisema Mungu wangu kwanza moyo uliniuma ile genuine kabisa. Hapo nikaanza kukumbuka once a piece Bwana, Bwana, Bisha, Mara pini. Kwa talipi nikifanya dhambi Mungu wangu,
anarudi pale.
Mungu wangu, yani mimi nimesema mimi sitendi dhambi. Na jamani, kuna wakati nimechoka. Mimi ni mtu tu. Anyway, not intentionally, but you know, sometimes unasikia kabisa Mungu anakuambia maybe wewe amka saa 10:30. Alam hata ija kwa mtu saa 10:30 umeamsha na Mungu mwenye saa 10:30 na sema hivi Mungu alani yangu ni saa 11 kamili. I have 30 minutes. Kumbe wanangu hapo ni shadi sobe. But anyways, thanks to God kama ulivyosema kwamba Yesu asingekufa na kufufuka msalabani, singebidi wengi sana wafugaji wa wanyama, wafugaji wa njiwa, kwa sababu ndio kulikuwa kuna zile sadaka za njiwa sini, zile mafi sadaka ya amani, sadaka sijui ya nini, sadaka sio ni yani kwa kweli kwa kweli. Ashukuriwe Mungu ambaye alimtoa mwanawake wa pekee na kwa mimi binafsi kwa mfano kama huu msimu wa Pasaka, kitu kingine ambacho pia ninakuwa namshangaza na Mungu. Mungu ana upendo wa ajabu sana. Yaani ana upendo wa ajabu sana 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 sana. Kwa sababu nadhani pia kuna muda hatutafakari upendo wa Mungu kwa kiwango kile. I remember kuna siku nilikuwa namuombea mtu. Lakini mtu mwenyewe ni alikuwa ananikwaza. Halafu je nasema ombeni wanaowauzi. Anyway, nikasema Mungu wewe mkutana naye jamani. Kwa sababu ukikutana naye kama makwazo hata kuwepo kwa sababu unajua kuna ile makwazo sana ile kwamba mtu mna kuna ile kukwazana kwamba mmekaa in the same place lakini unaona kwamba huyu akikutana na Mungu hatakuwa na makwazo aina hii hapa. So kasema kwenda kwa mbali then I was like God why are you even touching this person and changing his heart naive. Nikasema ndani yangu kama ambavyo yani unatamani sana like unaugumia unatamani sana ni abadilike. Mimi kwa namna ninavyompenda nadhani sitaki abadilike. Kwa mwisho wa siku what I want to say ni kwamba like hii msimu wa Pasaka pia mimi kwangu unaendelea kunikumbusha upendo wa Mungu. Kwa hiyo at the end of the day kama Mungu ananipenda kiasi hiki I should not take for granted that love.
Yeah.
I should not just throw it around. I should use it. Unajua mtu ukishagundua kwamba unapendwa kuna namna you'll be acting. Kuna namna you'll be moving. Eh? Yaani wewe ujue kwa mfano labda ujue wazazi wako wanakupenda. Yaani unajua kabisa. Acha na ile favoritism whatever. Yaani unajua kwa sababu mimi wazazi wangu wananipenda. You won't be moving kawaida, kikawaida. Mm. Yani hata ukiwa una show up in public, una show up ukijua kabisa, yani mimi wazazi wangu wananipenda. Mm. And like, whatever that I do, tena huo na uhakika kwa kama chochote nitakachofanya, hakiwezi kuondoa upendo wao kwangu. Kuna namna you'll be acting different, you'll be thinking different, afu itakupa courage na boldness na audacity ya kufanya vitu, kwa sababu unajua ni, yani ile upendo wao, hakuna, yes, kwa sababu unajua ni upendo wao ni strength and weakness at the same time, kwamba unajua kwamba umemkamata hivi mtu mahali ambapo unajua, yana kanifanyaje, achomoki, kwa sababu anampenda. Sasa Mungu anatupenda kiasi hiko, kiasi ya kwamba, inabidi ni kwamba tuweze kuwa na ile, mimi binafsi ninikumbusha kwamba like I should have the courage, the audacity, na ni yani ya kufanya na ku, yani na kutembea katika huo upendo, ili hata inapotokea sasa pam 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 tarubete imepigwa, na kuwa nasema imani nililinda mwendo ni umaizani kwamba sasa hapo Yesu, kwa sababu nidara niseme jambo, sina hakika kama nimeongozwa na Roho wa Bwana au ni matamanio yangu mwenyewe, ngoja tu tuniache. Lakini nataka kusema kwamba ni huu msimu wa Pasaka unakuwa unanikumbusha the extent ya upendo wa Mungu. Kwa hiyo kwa sababu Mungu ananipenda kiasi hiko, basi niutumie ule upendo wa Mungu kwa faida, kama ambavyo nikiwa najua plani ananipenda, kuna namna nitatembea tofauti, nitawaza tofauti, nitavaa tofauti, unajua the same thing, kama ambavyo ninaendelea kukumbusha kwamba Mungu ananipenda, then I should act different kwa ajili ya utukufu wa Mungu. I should talk different, yani sio naongea kinyonge, naongea like, yo, baba wangu wa mbinguni ananipenda. Ananipenda. Ananipenda.
Okay, that's nice. Ngine hapa nikaa jaribu kufikiria. Since Easter has a meaning na kila kitu, of course, kwenye kila kitu unajua kuna revelation zaidi ya kile ambacho labda inawezekana tumefundishwa Sunday school or at church na mingine kama hayo. So far so good until now. Ni kitu gani ambacho unahisi that you want to pass on other to a generation, other concerning Easter, kwamba as we are celebrating Easter, guys, labda sio tu nguo mpya kama ambavyo mama yenu anapenda nguo mpya, nikimaanisha yeye, guys, sio nguo mpya specifically, kama anapenda nguo mpya specifically kwa ajili ya sikukuu. That much years of her life.
Very important, guys.
Umai kukosa nguo ya sikukuu ya Christmas, as much as you can remember.
No.
Yeah, so happy to be Coco Silico.
Daddy, God will give you grace.
Ukitoka,
don't worry.
Ukitoka birthday, make sure nguo za sikukuu unazishikilia.
Yeah.
That's another tip. So yeah, kwamba katika another whatever revelation that you have so far right now, au katika lesson, so chochote kile ambacho unaondoka nacho during Easter, kama unasema, this I want to pass on. Kiachana na kwamba labda ni sherehe, labda probably eat differently at home, au labda kutakuwa na some activities, labda tutatoka out, tutaenda kanisani na nguo mpya na yote hayo. What else would you wish kwamba ninapoendelea, ndio najua revelations zinabadilika kila siku, lakini as of now, I could tell somebody kwamba at least ondoka na hii kuhusiana na hii.
Aha, sapo, niseme kwamba kwa, anyway, kuna ile Last Supper, kwangu ina speak so much volumes, kwamba it's a fellowship with God, lakini especially with God and with people around. Kwa wewe ambao unaangalia Easter pia ikapate ku yani kuna ile, mimi binafsi naona kwamba it's a good thing having the fellowship together na wapendwa wako na Mungu pia katikati. Yes, kwa sababu I remember kabla Yesu hajaenda kunini, walivyoambia wakaandae kule, wakafanya ile Last Supper, na akafanya, akaambia kwamba fanya nini kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo it carries so much volume. So I would say that Last Supper, it should be part and it should be part of tradition kwa kwa ambaye anaangalia, sio kwamba tu ile just eating together, but the meaning that is carried in it, na the essence of having that Last Supper. Yes, kwa sababu pia naona kwamba it's something of any tendo la kiimani. Yes, ni tendo la kiimani. Kwa hiyo mwisho wa siku, whatever that happened, kwa mfano ukiangalia ile yani namna ambavyo Yesu alikopo anachukulia uzito wa fellowship. I know there is so much to it, lakini namna ambavyo Yesu alikuwa anachukulia uzito wa fellowship, inatakiwa pia i-reflect hata kwenye maisha yetu sisi hapa leo. Na one of the things that he did, of course, alikuwa anatembea na wanafunzi wake, lakini he had asked specifically for them to prepare ile wafanye last supper, akamwambia mkate, akafanya nini, yes. Na ndo hapo akamwambia Yuda, unataka kufanya nifanye upesi, ufanye haraka, something like that, kwamba katika hiyo last supper mbali na fellowship kwa pia kuna revelation mbali mbali ya kwamba there is something that is going to happen there, yani kwamba ni kama declaration ya new season. Yes, kwa last supper kuna ile fellowship, declaration ya new season, kuna revelation ya kwamba kuna hiki na hiki, like there's so much. So I think last supper it should be yes. Ifanyike kiimani zaidi.
Yeah.
And you? Pia umerudi kwa
wakati kabla hata asijafikia kwenye hiyo swali, kama hujamrudishia na wakati unaendelea kuongea, nikaa nimekumbuka kuna nianzia hapa nyuma, kuna episode moja nilikuwa naangalia jana, and huyo mtu alikuwa ana share the story and everything, akawa ameelezea kitu, akawa anasema kuna muda alikuwa amecommit kufanya 21 days fasting and prayer. Akawa anaomba specifically kwa ajili ya kitu fulani. Kwa akawa amejirestrict baadhi ya vitu kwa sababu ni alikuwa anaombea concerning that. Yeah, mfano labda nitoe mfano, labda unaombea, let's say kuna project unaiombea. Na kibinadamu unaweza kuianza sasa hivi. But ukasema before kuanza, let me start praying, niombe kwa siku 21. Kwa in 21 days I won't do anything concerning that project. Mpaka nipate a go ahead confirmation or anything. So akaanza kufanya. Wakati anaendelea kufanya, kabla hajafika 21 days, sasa so still on the first day, the second day, the first day, Mungu akasha mwambia kwamba yani you on the right track. Akaendelea hivyo kuomba, na kila siku akawa anapata revelation kumwonyesha kwamba like you are right, on the right track, on the right path, na yote na yote. Mbele, wakati ilikuwa almost 1 week kabla ya kumaliza, I think 1 week or few days kabla ya kumaliza the prayers, Mungu akawa anamwambia, yani akawa anamwambia kwa nini kwamba nakurelease, go and start, go and do. Akawa akawa like she was happy and everything, lakini baadaye akasema let me hadi akawa ameshare na mtu kama mwingine, share na yeye like what I've been praying for, nimepewa go ahead na 1, 2, 3. So you are happy for me na hayo. Ile akajiambiaje? Jebuka nimepewa go ahead ya kuanza. Sina naliambiwa go and start right away. As of today.
Okay.
Jebuka nimepewa go ahead ya kuanza, ila mimi nilicommit for 21 days. So I want to honor God with my commitment. Basi, wakati endelea kujiandaa, endelea zake na mfungua kibondo, was like,
I told you to start. Right away.
Yeah, I mean, don't be religious. Be obedient, don't be religious. So, nikaa nimekumbuka hapa, hiyo, na nikaa naendelea kutafakari kwamba, kwa sababu Kristo aliletwa duniani kama binadamu tu kama mimi, japokuwa alikuwa na uungu na kila kitu. Na ni kitu ambacho alikubali kukifanya, lakini pia alikuwa amefii. You know, ndio maana akaendelea kufanya the assignment kwa kipindi ambacho aliweza kufanya, ambacho alitakiwa kufanya. Kwa hiyo kama alikuwa ni binadamu kamili, alikuwa na uwezo hata pale alianza kuona, alikuwa na uwezo kusema like, najua nilisema nitafanya. Ni kama ambavyo most of us huwa inatokea, ni kwamba tu unakuta hata hatuchukuli kwa ukubwa ule, kwa sababu of course hatuamini kama we're being called to save the world. Kwa hiyo tunakuwa like nikijia basi ni mimi, not knowing probably kuna generation nzima huko inakwamisha, inakwamishwa kwa sababu tu mimi sikufika mwisho nilipotakiwa kufika. So angeweza kusema like, oh, mimi kwa kweli hapa nimefanya, kuna viwete wametembea, kuna mipofu wameona, injili imetembea, watu kutoa mapepo kwa injili imetembea, to some extent naweza tu mimi bwana huko kule mwisho sitaki kufika, angeweza kuishia pale. Kitu ambacho na sisi tunafanya kwa some of our things ambazo tunakuwa tumetikia yes kwamba God will do this, and then tunaishia njiani. Kwa hiyo kitu ambacho natamani mwenyewe kwanza kianze kuzungumza na mimi, na natamani kuendelea to pass on to my children na the generation and people around me, ni kwamba isi ikaendelea kutukumbusha about obedience. Na not being religious. Yeah, being religious ndo kama hivyo, mda mwingine we are here on rather Good Fridays kwenye ibada, not even really knowing the meaning, not really reflecting on what that day represents, yani ina ina symbolize nini, au imebeba nini, inakuwa tu ni kama formula kwamba Good Friday tukienda kanisani, which is not a bad thing. Yes, like yeah, atuli nyama, atujete kwa nini atuli nyama, atujui kwa nini tunavaa nguo nyeusi, atujui kwa nini we are being sad, atujui kwa nini we are just being like any other day, atujui kwa nini we are being happy and all that. Kwa hiyo instead of being religious kwamba leo ni Good Friday ndio kwenda kanisani, maybe we can go a little bit further than that. Now of course Mungu namna anavyojifunua, anavyoona neno lake, anaweza kalifunua the same thing as atifunua tofauti kwa watu tofauti tofauti, kwa sababu tunakuwa in different seasons, tunakuwa in different callings and purposes. Na hayo yote kwa natamani kwamba Mungu akanipe mimi kuelewa na akatupe kuelewa na akatusaidie kuweza kuambia watu au ku inafikia pia it's not about kuambia lakini they will be behaving, acting and you know just living our daily life or during at least but at least during Easter it can remind the kwamba kuna mtu alitii na alitii mpaka mwisho na hakuleta labda udini au udhehebu kwa sababu they start kama mimi kanisani kwetu, mimi dhehebu letu, mimi nini and all that. Which ambayo inaweza isiwe kitu kibaya, lakini probably kuna kitu kikubwa zaidi. Yeah, so let's be obedient. Yeah, be obedient to God and being the followers, the real followers of Christ, not you're just being religious, kama like I'm a Christian, or I'm what, na hayo yote. So, yeah.
Amen, I love that. Thank you.
Probably this happens all the time, you know. Kama mnamkia Mungu anaweza kukwambia kuna hivi kama like unataka uone rohoni kuliko Mungu. Ameshakwambia like deal done. Like Bwana nisema tatu kavu. Watanionaje kuniona siku ya pili nakula mimi? Sije nikaonekana nilishindwa kufunga. Wakati hapo minja hajanisumbua. So, let me prove a point, God. So, God, let me prove a point.
Kumbe I can prove your point and being disobedient.
Yeah, 3 days dry. You know. Kati amekambia mbwa nasikia kwanza imetosha. Kula milo yako na snack kula. Ila uko wako
mwenye.
The name of like you are honoring God. You are honoring your pride.
Yeah, your pride na vitu kama hivyo. I love that. Thank you very much. Kwa Secure Podcast Tribe, I've had so much food today. I'm yawning. Oh God, Lord forgive me.
For it.
Chote ambacho nilifanya kinyume na mapenzi yako when I was 18. So, Secure Podcast Tribe. And this, kwa hiyo ambao wanaangalia our episodes every Monday right on time. This means you are watching this episode on an Easter Monday.
Yay!
Kwa wewe ambaye unaangalia maybe Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, or maybe next month, or maybe next year, vyovyote vile. This was an episode that aired on Easter Monday, and we've shared a few things kwa sehemu tu. And would love to hear from you. Hata kama umeangalia tayari Easter imeshapita. Would love to hear from you. Let us learn from each other. Let us invest in each other. And share with us in the comments. And if you have our contact, basi unaweza ukatucheki in our inbox. Ukatutumia, what does Easter mean to you? Pasaka kwako inamaanisha nini? What is your favorite thing about Easter? Mambo ambayo tumekuwa tukiongelea hapa, mambo ya Good Friday na vitu kama vile, share with us in the comments na vitu kama hivyo in our inboxes or maybe on Instagram, but we would really love to hear from you. Mimi kingine pia ambacho napenda kuhusiana na Easter ni kwamba tunakuwa tuna Ijumaa mapumziko, tunakuja Jumamosi weekend, Jumapili weekend, Jumatatu weekend ni ndefu hiyo. Baby, weekend ni ndefu hiyo. Now we're ready to resume back on Tuesday. So from Thursday, we'll see you next Tuesday. Now still quite the episode of course. Yeah. Any other thing before we wind up?
Not really. Yeah. As Bebe said, come on, you have any other Easter value that nataka kushare na sisi, kama these are my values or these are my traditions, how this is how I've been doing things, au hiki ndo ninachokiamini kutokana na Easter, don't hesitate, share with us ili watu tuweze kujifunza. Na kama uko kwenye nafasi ya kusema kabisa hiki ndicho, that these are my reasons, that will be even more cool, kwa sababu we get to know, unajua unapata kureflect na kujifunza na hayo yote. So until next time, asante sana kwa kuwa pamoja nasi kwa vile tulivyoanza ni wakati huu. Kwa wale ambao hujasubscribe, please don't forget subscribe, like, comment and share down below. Zaidi sana, karibu tena next week. We are always here and we never miss a Monday. We thank God for that. Yeah, and until next time, my name is Gif. You can just call me Gigi.
And I'm Belinda. You can call me Belinda Babalipa.
And behind the cameras we have
SR Studios.
God bless you.
God bless you abundantly.